KC Records.
Yeah. Muziki ya mawenge. Ah. Sound ya wakubwa eh. Ndio. Yeah.
J-Drama on the beat.
Natambua we kifaa kamwanga wa jua unavyong'aa. Babi show na wasumbua kila mitaa. Kwenu washaleta hadi barua ukawakataa. Na walipofeli kukuchukua wakatambaa. Sasa rumors zipo kila sehemu, watu wanatangaza kuna matatizo kwenye game. Eti kitu kipo sio tena the same. Na ndo maana kwa vulia masela una feel shame. Sa juzi juzi kadai unanizimia, kwa hilo shepu lako siwezi kukukazia. Lakini kwanza nipe nafasi kuchungulia, ili asiwe ya mbuzi kwenye gunia.
Ukitaka gari, nyumba fresh na mavumba cash, ndani nitakutunza best uwe mchumba. Lakini kwanza nionjeshe, nionje ni test. Kwanza nionjeshe, nionje, nionjeshe, ni test. Lakini kwanza nionjeshe, nionje, nionjeshe, ni test. Kwanza nionjeshe, nionje.
Yeah. Tunajua vitu vya ham waga lazima viwe vitamu, ikibidi ni jirambe vidole tu kila time ni enjoy. Nile nikiwa na tabasamu, so sitaki kufaga, lazima nifahamu. Mtoto mwenzio bado kijana, staki pupa mbio mbio sio salama. Madembo na wapo kibao wamejezana, staki nile vibovu atasikitika mama. Sasa je, umesha nambia unanizimia, na mimi mbona nimesha kukubalia. Lakini kwanza nataka kuchungulia, staki ya mbuzi kwenye gunia.
Ukitaka gari, nyumba fresh na mavumba cash, ndani nitakutunza best uwe mchumba. Lakini kwanza nionjeshe, nionje, nionjeshe, ni test. Kwanza nionjeshe, nionje, nionjeshe, ni test. Lakini kwanza nionjeshe, nionje, nionjeshe, ni test. Kwanza nionjeshe, nionje, nionjeshe, ni test.